ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e Fulfulde.
Alkamisare noga e joy lewru février hitande 2016 jena yamde soki do studio tamani mi de tawa e les maisons de la presse bamoko jottino no do kabaru judu yumar waygalo on compétiteur wi de walde Amnesty International be kolli im mabbe hitande 2015 le majjum be kolli tiwir sa jewili adnar allandu wakkati joni o mali hakke adama en wonde e yarde yeso le nokko ka dum e tawede fu be cappiki wi de hono wayde jam e deedere worri le nokku medo fa yottiade e wayde nyangede kanko ɗum won directeur Amnesty le leydi meɗen ɗo holi tiwide fa hande ko leydi ndi domtira ko ana heewi saabi de sa ƴeewi ila kaldal e kawral ngal sinnina wayde jam e deeɗere ɗum yaha tan iɗum ñanga le leydi meɗen ndi ɗum wonon to leere to holi tan wiyede keñen won yimɓel nannuɓe toon waɗi sababudu so soldat s en taton keddi ley hen ɗum won ɗiɗon woɓɓe do holi tan wede barmi ley hen wakkati joni o oɗo bonanda holi tan wede waɗi to leere to ɗum won le laamu tumbutano sikkita wiyede do yella wona jaadinkoɓɓe gon caggal bonanda o toki daltoɓe kolitiwide wakkati joni o yimɓele gomɓe tonɓe ɓe jogui tiɗallaji banggal ndiyam sanne ɗum waɗi so CICR no wondi e landinade wakkati joni o fa wallira jamare wonde toon nde kabaru ndiyam teniɗam sikiraɓe ɗi wonono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wittan on walde Amnesty International ɓe kolliti im mabɓe hitande 2015 le adunara allah ndu fu ɓe kolliti widdu ɗum won leyɗele ɗe ɓe ƴeewi ɗe wakkati joni o sa ƴeewi mali ɗum won huncande haqqeji ɓiɓɓe adama en ele hoore iɗum wonde e yarde yeeso ka ɗum e tawede fu nder ɗo walde ɓe kolliti wakkati joni on tiɗallaji nayiɗi dow rende jama o kañe wayde ñanguede fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sekou
talkudu ndu signinala hitande 2015 ko haɗali bonandaji hakkude guɓe kaptoje ɗe munisma e maggal paɗe meɗen ɓe temme ɗiɗo capanno joyi yimɓe goni simbinaɓe e ley hen hakke capanɗe jeegom yo civil noon dewletere Amnesty nde wullitima kabaru hewgol bonandaji ɗi fewde e civil en ONG o holliti dun wiide sortas en minisma laatiki noon sababu masin binde yimɓe taton e ley ko sukaɓe gaawo jalti noon maajade bangge nokku mabɓe to ñangeji kewɗi dun tongama ley majjum Amnesty holliti wiide hakke yimɓe sappo e jeɗɗon goni ley suudu kaso yelimane ley région kayto batte tan ɓe majjiki kabaru tiɗalla usuruji rafi jukkoje dun sifama banggal sappo e joyo murtuɓe hiɓɓe kitaɓe wadde torraji fewde e hakkeji ɓiɓɓe adama Amnesty memi dun haala ɓamrinoɗo laamu e sembe kiɗɗo Amadou Aya Sanogo mo wondi ɓe yoga dogi noon iwde kaso ɓe kolliti wiide kabaru makko taaɗi fa sanne ɓe cakitiri sefaade dow sériyaji dow inde adunaru ndu saabi Ahmed Faki Almadi heɓama nanguede e naɓɓede to CPI toon ɗum waɗi ɗum caggal ko talkuru hertandu waɗama jeyngal kala ɗo yiya o nangue o naɓe
wakkati joni ɗum won kanko laamiɗo walde Amnesty le leydi meɗen ndi cawede wiide immo gongol holliti wiide ɗum wonde yarde yeeso fu kanko kay o holliti wiide ila kaldal e kawral ngal sinnina le leydi meɗen ndi sa ƴeewi wayde jam e deeƴere iɗum yahata iɗum ñangale e nokko ɗum wonono bonandaji gaɗoji wakkati fu fewde e yimɓe kañe wayde ñanguede ko woni le leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗo Salim Dedo Traoré yo hoorejo Amnesty le leydi ndi ko haali dow hen do foccitago Mouhamadou Sama Sekou
ɗum
fewali sanne fewi miɗen jiiɗi ɗum ɓuura no woodi ni miɗen jiiɗi jam war jama o wasa hulde hen kase miɗen andi ɗum wiide saabi sattinɓe diinaɓe laamiɓe ana waɗa ko ƴaɓɓiti banggal torraji fewde hakkeji ɓiɓɓe adama sato eɓe uddalle cuuɗi kaso yimɓe yogaɓe moɓe cikkiti laatade bomɓe somu tawefaɓe jusaka ɗum ne hana fewi miɗon miila Amnesty International yegital leydi meɗen e ley haƴongo kabaru leydi Mali sifama to nokku temeɗe ɗiɗi e capanɗe jetti e jeenayyi dewtere nde fewde hakkeji ɓiɓɓe adama ana hen ko heewi waɗama caggal siñingol talkuru ndu wolɗen ne ka newgue jonno rafi ndenago o woni mawnuɗo so huntude haaju mum hannde nder tumbutu e gaawo ana tiiɗi fa sanne bonandaji ɗi lonti wolde nde misaliji kewɗi yimɓele ɓe sorrasi amen ɓe majjini ana woodi komin gulliti ko waɗi hew e mabɓe jiitama
guɓe murtude gonɗe ley saha leydi meɗen ndi hoɗoɓe miili ley oɗo kabaru ɓe kolliti wiide sa ƴeewi bonandaji ɗi gueɗe ɗe fo golli ɗum kako sakkiti koɓe mbi bonandaji gonduɗe wadde ɗi jaadinkoɓɓe kañe gondi e gollude ɗum keɗe kanko noddirteɗo atta he Agu Mouhamadou yo kuminiɗo kabaru himme e yurmede le walde nde ɓe noddirta emenelande keɗe ko haali dow hen do foccitago Mouhamadou Sama Sekou
torraji hakkeji ɓiɓɓe arama ɗi hana fondede yo gogo noon torraji gaɗi ka sifaji mabɓe ana certi fayso torraji gaɗi ko ɓuuri mum fu wañude yoko yimɓele signiɓe talkuruɓe gaɗi ko ɗum woni talkuru signinaɗu ñande sappo e joyi lewru mai e ñande noga e lewru juin hitande 2015 ɗum woni ko hani wullitede tafun torraji bomɓe sumuɓe hana juhude en fewi saabi noon jaati woni inde mabɓe seeɗa ñakkata lebbi jeenayyi ko talkuru ndu signina ko haala majjum aɗa ley hen fedde hertade kedde adunaru ndu hani warde ƴewtude ɗum fu nde ƴewtata ɗum kala heeƴo gaɗaɗo ɗum yawne ɗum ɓuuri salla rafi jukkoje ɗe ana heɓene dabare kambere ɗum mbimi signingol talkuru yo moƴƴere mawde noon ka ɗum wona ɗum sifa hono tiɗallaji ɗi
tout de suite on se dit tout est ok
be quality wi de kenya do won d'accord de arme mali wonde to lere to be bi yimbe le won nanno be tonko be nanni tonko do li tawed jamma hiccanke be nanni o do nokku dum wadi sababu so yimbe el taton keddile hen di don wobbe barmile hen ko be cekiti nanno ko do li tawed be jaadi e mobilaji didi wakkati jono ido sikkita wi de yalla wara jaadi ko be kanyen cuudi cagal di do bonandaji kede ko goto hali do hen do faccitango Ousmane Niali Boudi
hier soir a presenté
angen cagal wodi yamde jetti wombi be bombe garbe gadi banana le nokku mangal padem e bari tato e mangal padem be jaadi e mobilaji didi barombe didi don do le mangal padem be garbe o bonanda andaka kayde jaadi sen cikkita mangal padem be fu anindari beta go yalla jamna hebe wawtu yamde jetti taton yube mangal padem be sutra mum en wadama himbe uditi bitigaaji mum en beta go hakkileji himbe fu jottake
sekira bodo balni tri mijoji modo hello am be mal andingal mi noddita phase facebook gal holitinde wi wakkati jono yimbe la gombe tokki dal tobe be jogi tiida laaji ndiyam ton sanne walde noddirtende CICR de be kolliti wi sa jewi hitan hikkande hono ko kammuji di ngada e ton ko dum wadi so nokkule mabbe kewdi anton tokki dal to idon wodde be budo wakkati jono so be nota ka do holitabe di do way waddu ton bonandaaji goddi kasere CICR an wonde faaba to yimbe be ndokka dum en ton ndiyam meje mere mere kede kanko noddirte do Valerie Mbaw nana o ko hali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
Tidal lanjam dar kidal o yokondungu 2015 gasaliko gillanden mi andi wiide tinnare mawde hani wadede bangal mudum chaton ndiam kidal o ana bama fa hakke temede joy metre cube ndiam hande hakke ndiam ngoddo hen o ana wara temede tati e chapande joy e 9 metre cube dum fandana jama kidal o fey kasandun joy le bulli jetti mo iniraade machine burbe anditirede forage ngoni pompoji ndiam le sato o ngadi dun no dende de fu hebirta ndiam le yonter dum wadi jati jama o fu ana marana hore mum jam ko nawtirto nyande jeetali jogude gollobe amen be ana kaybi dun fa sanne sabi dun hana yebede
e ni de seront de parer au plus précis
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirabe jayelo do ne le réseau ngaji di en puddiranto gawotobe kolliti wiide ministre maaye be gondi e famminde do no sukaabe jangobe lekkol gombe tombe ko tongi le dewtere kaldal e kawrangal holitaamede wakkati jono dum wono ne kenya jatti be jehi le lycée noddirte anoura le majjon holitaamede wakkati jono fa pammina sukaabe do paama hono ko tonga le de do dewtere urute ngardan do burem do hono yimbe le gotnaabe gombe tombe be goduno wadde kawtal mabbe ngal to burem to le ngal do kawtal faabe jeewa heejoji mabbe nayi di bangal kebe di enda mali wondi e wallude ton holitaamede wakkari jono do walde mabbe no dirtene yafa tonde kambe gondi e wadde ngal do kawrital faabe jeeyal hono be kaani moddintinirede ecole an ana nokku goto no dirtere sabariya tiagal moddo holitaamede be kaani moddintinde wonko kul gotul ana to burem to se urito wakkari jono en kalan kabaru pese ko fuddi le leedi ndi fu e mangal mudobe kolliti wi to kulli koroto ko yaata million suka fa yotto yo ujnaaji temedidi kanyen kani feseto suka be ngala hitane fa yotto duubi joy to bugunto dudu on le lamu sigasobe kolliti wi ko yaata suka ujnaaji temdre chapande janeum kanyen kani fesede to se urito ngardan faado kaydobe kolliti wiide commune ngaji dum wonon anka balle jetti be kolliti wiide gondi le commune kayo holitaade kambe ballira wakkari jono ko yaata millionji sappo e joy CFA dido kalisiji be ngaran wottude wakkari jono non yirwere bangal kebe le kereduuji gondi tondi sakiraabe holitinde wi tawra kabaruji mawdi dimi jogini on do hande dimi kolita o wiide Amnesty International ko be kolli imogol mabbe golle hitaande 2015 be kolliti wi sa jey wakkari jono hakkeji be adame en no do woddu hutini reda hore dum wonde e yarde yeso do meden do ka dum e tawede fu be kali hono bonandaaji gondude e wadde fewde yimbe kanyi e wayde nyangede Amnesty International hore nde do walde o holliti wiide dum e tawede fu ila kaldal e kawrangal sinnina le leedi meden di wala fu ko buyto no bangal bonandaaji ngatteedi fewde e yimbe lebe d'accord de armée Mali to lere to be kolliti wiide yimbe le bombe sumbu kanyi en nanni ton hecci hankel le majjon dum wadi so yimbe le taton keddi le hen soldatsi en soldatsi en wobbe didon barmi le hen holitam wiide dum wadi dum wonon le nokku no dirtet lere idun le réseau tumbuto yimbe le gombe to kidal to wakkati jono be joggi tiid Allahji hono bangal ndiyam CICR an wondi e faaba de be wakkati jono fa hokkira to jama on ndiyam meje mere mere sekrab di wonno hono sembe kabaru yidi mi joggi non do nyalawma hande Umar Waygalo kanyum wonno yottindo kabaruji di no hum jire kanyum woni to boggi jambe to min joti on sanne hedade hejoji amen yen ji wattu goddo holitinde wittan do e seeda hono andirdo no yotere meden de ana wodi